studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gagne kante to boggi jande gafandu hala mamadou samasiou jamnyali sakrabe kedibe dental M5 RFP na heddi fa hande wajibinde yo kananka leddindi immo do salli o ciagal wala ko hawra do modon le joda hala nyande alla hakkunde mabbe president o yalla dawrude ti allahji joni di fadde den na mbiyen deejere hewte mbiyen gube kaptoje den na jukiti masimbinde soutade civil en le cercle coro bankas e ansongo le bamako do sukabe ngoni mottobe tundele galleji sijo tamani yide be do sukabe hollitibe batte kalisi gollata dun faratiji mudun e tawade fuf di ngoni sembe kabaruji amane hande kikidal ner jeegom leri juhitane 2020 bismillah sakrabe wala ko hawra do mudun hakunde president leedi ndi e dental yimbe 5 juin rfp ibeka bismillah le ciakita yonterende almami mamoud dikko e mbiyen ardibe fedde m5 rfp yalla e be totondira hakkilaji do ti allahji di ciagal mbiyen dido jodo halaji fay hunde jo mbiyen yaral yeso so kanko ibeka o ndardi fedde nde yidude e pelle mbiyen lamude m5 rfp kay holliti jogitoto majereji di nyande 10 lewru juillet yalla ibeka na immo do salli o soni himmeji mabbe di huncenaka hore keddan nako hebani en musa mal sisuko e dow fastango Ousmane Niali Bouli
yi batoji di fanda mudum fatida lo hebene jogal am e jummeke wala fu ko be ndewri dow mudum le ko joddi e gubal M5 RFP hore ju leedi meden de wi fami ko be politique woni hakkilla mabbe le wi ndande de be gatti e juude mudum o liti wiide o fami ko woni le hen dun o mandarte mabbe be kaltida fa handen e gube jingonoje lam o e wi Ibrahim Boubacar Keita bildude ti dalaji gondi le leedi ni yoppitingol Soumaila Cissé dun woni ko habbi o hore joni hore ju leedi meden de ibeka holiti wiide do anandarte e gubal RFP ngal jabanade e gouvernement mo wiwe leydi fukani watede hen lamo anni joininde le balde ngaroje hedde mabbe kambe gubal M5 RFP e quality wide horejo leydi meden di watana hakkile ko be bindi be dokki don chapande tati lewru juin ya benundo le communiqué goto gubal M5 RFP ngal holiti wide wadan imadara goddo don dartugol horejo leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita e lamudum njoppo golle don gubangal warti do ko dartanno ko walana e do ko be bindi be dokki horejo leydi di horabe gubal mouvement 5 juin ngal anandarte bibbe malifu jalta wadde majere aljumaare sappo lewru juillet ndu e balde jokkoje
wayde pamral hakkunde kananka leedi di e fedde mbiyen M5 yo batte fay goto holaki bandu dum woni ko holliti dunke en kabar politique e wi mabbe Rafi Kawral hakkunde mabbe mbiyen na wawi jati latade sabab basi modo leedi di soni wala ko dawra fadde nyande majere M5 RFP dawda travail mbiyen dawda travail yo dunke kabar politique kedana ko halni Fatia Tara e do fajtango Ali Cissé
so wala kawral kebanga do e sappo lewru juillet nalamo mo fedde mbiyetene M5 darni wadde murtere wonde fa nara yoppugol golle kananke leyndi ana tiidi halde hodum wawi jokkude hen hande ngamile tajoro hunde wotere farati waggol bonanda ka ana mawni sanni kutteje mu ana mawni homo fu ana andi wiide murtere bibbe leydi wona hunde ko moƴƴi sabi dum hollan wiide min jabanay laamu kananke leyndi tabitigol dun ne wona hunde ko moƴƴani leyndi won gotel e kutteje golleji gondudu wadde hande de yimbe fuddi matude sabi faado min goni hande do leyndi wala gouvernement mide andine gouvernement o wawa juinede so tawi ciɗɗallaji gondu ɗiɗi heɓana ka dabere
kala jiɓe ɓeydorade famu dow heƴo sijo tamani na mbawi natorade bembal whatsapp numéro won 76 62 88 51 wiyamumo mbuɗo yaɓatake muɗu yo 37 321. Ñande fuf bonandaji tattuɗi na waɗe le leydi ndi iwde koro yaade bankas le wuddu leydi ndi mbiyen e kaña ansongo le sahalla leydi ndi bonandaji kewɗi takama ñande alande hultama wiide hewɓe mbiyen heddiki hen hewɓe dunno majji keɗɗanna ko heɓani en Mariam Mayga e dow facitango Ousmane Niali Bouli
alan joyi lewru juillet ndu wattu salifanaji himɓe jomɓen kaɓoɗe wonnoɓe dow mutongaji gaari ɓadale gendi gowari le cercle bankas caggal ko ɓe pellidiri kamɓe ɓiɓɓe gendi ndi ɓe dilli ley nokku o gubal malngal bat en yeeli nokku o daranade denagu mudum wattu joni obbe kolite wiide de er hebama ka kulolan heddi e himbe gendindi fa joni le wuddu leedi meden di gendi noddirtende banturo gondi le commune jungani le cercle coro holitama wiide himbe jomben kabodbe andan ko ni kippeke dow mudum e wi himbe ton en dum wadi alan kenyan ngada goto yonki mudum heddeke hen di ma sibaji anan gonde wadde le wattu mo horej gouvernement do ma altinere hande le wuddu leedi meden di le o wattu goto gendi noddirtende harun di wada et cite le cercle ansongo hipama himbe jomben kabodbe andan gondi ngadi e wi himɓe ton en warɓe wadde bonande o kuɓɓi cuuɗi tati cuutiɗo himɓe taton jaadi e kolliti wiide caggal koɓe gaadi o golle ɗum ɓe jaari hedde leydi Niger
dido wattuji di mbiyen cioggu boccode natidi sane le leedi mali e wi njeyobe be joni woni arande cioggu alviol yotto fa temedo joy calci sifa marobe cioffe pondis be kay holiti de do cioffe de mbiyen ngutti irwude denno anahani waltere dawre dun ne wana fi hunde yafunde mbiyen sabbi keri di fufna uddi batte nyaw corona virus o keddan nako hebani en lalla ay fu mbiyen lalla aisha wallet info e do fastango usman nyali buli alcisi
waccande wotira no way sottede fa noga e joy sodo zotte en kuliti wida hitande hikande cuggu occode beedeke be kuliti wida dum ana yombibe
jeyo be holiti wida cofe puccinoji mutti warde seeda ko heddi ko mutti occinde fa hewi dum sabi so hitane fu occode cuggu mo ana beedo nyaw mbetelo covid 19 do ana jogani hen darne mawni sabi cofe puccinoji di mutti warde cuggu mo mawno den sodde occode de beedi
kulubali ana mara cofe e wima ko tidugol mudum ana fawi dow nayugol cofe puccinode yogaje e lomtugol mudum tidde hitane hikande holiti wide uddugol keri leede deedu waddini be tidallaaji sabbe ba waddude cofe boccinoje yuroje leede godde faabe lomtina debbe jogide ko yaata lebbi jeegon joni
cuguji di beedi ke sabbe cofe boccinoje di funnay kedi kan lomtirede cofe boccinoje di naywaye yalla lumoji di ana heba boccode cottete so wana dun wakkati mum goni o wakkati no boccode fa heewi waawi hebeede ga ko narte ko ana buri kebal cofe boccinoje di mutti warde sabbe keruji di fuko udda sababu nyaw covid 19
holitinde wiide nyaw coronavirus o waddini tidallaji o golle du fayotade nguraji kasindenade arande fu hono cofe
wakat jun o mbiyen golle sukaabe na heewi sanne le mbiyen bamako do le deedo jogaje ngallure de sukaabe motata tundele galleji si jotamani yidi e jogaabe beedo sukaabe gollobe yalla na heba mbiyen kalisi be tawene sarya wullo na hada golle sukaabe le leedi dogotro en holliti yu farati nyawuji beedo sukaabe gon e mudum keddanna ko hebani en Boubacar Labas ben keddanna ko Boubacar Labas halni kanko kedno hebani en Boubacar Labas mbiyen do fashitango Ousmane Yalbu Alcisse
le capital malingal sukaabe yogaabe golle mubben yo wutude mbundeji hono o suko momin kawru leddi ande jiribugu
mi otta nyamangaaji nokkuji to yimbe gollatam yuppa jelibugu nam yuppoyle maayeto dubi sappo e didi jogi mi andano dum wattaaki mi yata ottode nyama nyalaade no ecole wordi bu debbe sappo mi bamirta so nyamangooto fu mi wala gan rabe ne jogi musorowel cuddo hinera abba an wi kan suka anahani wadde golleji di fu
be suka be faradi mawdo woni caggal mubben sabi nyaw ana waahi buddum en e wi docteur Mohamed Maiga
sukaabe ottobe nyamangaaji di ana waawi hedde nyawngaaji faa heewi hono ni nyawngaaji donnoji reedu njoppoje yimbe tifoyit ebe mbaawi hedde nyawngaaji bondi laabotoodi hono ni sida ka e nandoore mum ebe kaani reenude hoore maɓɓe wakkati no ɓe ottata nyamangaaji di ɓe ɓorno gan ka e musorowo cuddowo hineeru ka e musorowol cuddowo kine maɓɓe yalla ebe keɓa woɗɗitaade nyawngaaji foofaangu
gollirde noddirtende direction régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille holliti metti muɗum dow o golle abdoulaye sanago horejo kullidi humuninde kabaruji sukaɓe miccintini wiide gollininde sukaɓe ana haɗa ley leydi malindi
sharia le leydi ni holliti wiide suka fu kiɓɓino duuɓi sappo e joyi ana wawi gollude miɗen gaɗa komin mbawi fu yalla sukaɓe leydi malindi ana heɓa renede laamu o wonko waɗi hen ko heewi
tawene horejo kiɗɗo walde sukaɓe aissata amadou bokum holliti wiide ɗi aniyaji laamukoɓe leydi malindi ndi ngalda e tabade dum dow daranade hakkeji sukaabe
wona ko haani yide sukaabe ana botta nyamangaaji hunde fuu ko woni golleji hakkeji mabbe hala mum woti haaleede
meccitinde wiide sukaabe jeddon be duubi joyi yaade duubi sappo e jeddi ley sukaabe sappo ana darani kabaru kebar ley leydi malindi dum funti ley horngo ngo gollide mali humninde sukaabe wadi dow gollidal organisation internationale du travail ley hitande 2005
kabaru nyaw covid 19 altener jagom liru juy hande men kambe d'autre en leddi mali be hulti wiide hande neddo goto beedike e nyawbe be noga yon chamtanama fay goto heddaki hen fa hande bangal oodo nyaw coronavirus en kedanna oodo batagi si jottamani
hono nyaw covid 19 o raɓirta nge nyaw o ana wawi raɓude e memodiral ana wawi heɓude tawe wana memodiral fe jaati kambar tutade eko nandi e muɗum misalu so nyawɗo ɗojji ma ɗilli bangue maɗa ana wawi raɓudema anden du ana mbawi raɓede tawe e wana memodiral neɗɗo fe kakol fungol nyawɗo memi so a sola e memodi ɗum tilɗa mema guite maɗa ma hinere maɗa ma hunuko maɗa ara wawi raɓede nge nyaw covid 19 o ana wawi wurde heure uji kewɗi ɗo heeɓi fuf ka anden laɓal ana wawi rende e makko ɗum saabi so wakkati fuu eɗen kaani tinnade looten juuɗe meɗen fa laaɓa lootiren du gel hydro alcoolique ma ndiyan e sabunde
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sengari ele kabaruji amen ndar region ngaji di em janno to segutun dental syndicat jengno be mbien lolirgal den signateur du 15 octobre 2016 wadi majere mbien takte yontrende to segutun yalla yettude sanne yimbe le ngatbe imma darafa ben wattu mo be kebbi sagu may dum woni hunchangul hore sarewul chapantati mbien jen bul do mbien jogol kambe jangino be dum timinta kabaruji amen hande do seden yewtere meden wowande.